Banage obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana, walero, walera tulage namba ye. Mwana kwenzijukira ng'okyali mu biseera by'obudde by'edda. Walina omuzannyo mungi nnyo, ate era walina mwekyejo. Saakirowooza nti olivaamu omuntu w'ekkula nga lino. Katonda yeebale, laba we nabuunyiridde nofaanana liri ejjenjetto. Wabula ensi eno ate engeri gy'osazeewo okujja oyanjule munno ey'onkubya eggoolo. Kampi tebakulu bannange bajje balabe ensonga eno, tugitaanye tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa. Olololo mpulira kigudde wa gundi ne badduukirira enulu leero okunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulabe bannange. Omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze tatuswaza ne mujje mulabe wammwe. Bannange obudde bwe bubwo, olunaku lwe twalaga omwana. Zikusooka ne zitakwebereka kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza ddinze ye. Kati mwekwekule wamma gwe taata w'abaana ensonga gye ndikakafekye. Gwe teweesetula ate gwe ssenga w'abaana nkwesiga kye ndi okimanya ekyo. Luno olweza lwanoga bannange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze swaza ne mujje mulabe wammwe. Bannange obudde bwe bubwo, olunaku lwe twalaga omwana. Essanyu okugulu banali bula okunzita leero nze bannange biraba ebintu bye baleese okwenkanankanya obungi buti. Mutulanze ki muwala wange mwana wange, okoze ekyafaayo bungi muno emikisa kufikirira gyonna. Ozaale n'abaana mpulira kigudde wa gundi ne badduukirira enduulu leero ogunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulaba abange. Omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Tulabira w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze.